yande joyna wittude min ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on nder koye kibaruji men ni munnugol kulle leydi Niger no nder jukkugol ko fedde CDAO waɗani leydi Niger kenga nder hawrinde ko ɓe gaɗi Abuja noone dow fi gonɗo no waɗa nder leydi Niger dabareji lobbi keɓo joɗɗine dow fi duroɓe dilloɓe leydi mum en jaaha leyɗe gonnoon ni hawrinde waɗama nder wuuro Gaya ɗum ɗo dow ardangal aren yewtere men pindinol hannden yewtere men ndeni halatana dow jogade hunde ko heɓiraka nder lawol lobbol noon no gacce ko laabi séria leydi Niger dianthi tokkomi on nanpirtol haalaji ɗe kibaruji men nder kibaruji men ni andinorede PNDS tare yani waɗi hannden dow himɓe maɓɓe nangaɓe noonni no nder maɓɓe ni fuma koye gado e Mahamman Sani Mahamadou noonni andiraɗo Abba e madame Ousseyni Hadizatou andiraɗo madame Ogier noonni ministre kawjiɗo e jawdi wondi ley leydi noonni min ɗum ɗo ni waɗa kanani gaɗa paddol gol ministre kawjiɗo e reedu leydi noonni Hamma Adamu Soulay hawtade e ministre kawjiɗo fi jahale Oumarou mbi'en ni Malan Alma waɗana e député kala mutari noonni ɗum ɗo gaɗa ɓe nanga maɓɓe ɓe dow nanga haalaka wurtanana kinani nder mbi'en andinore ko waɗa hannden subana non noon ni fahan kasen ni harko ƴewata hano jippugol laamu ko sojeji gaɗi noonni ɗuuɗal burtake nder galluñemey gam hokka sojeji mbi'en ni fedde CNSP noonni sembe fimo waddi golleji hirñereji gaɗa dow laabi e bonnugol kulle noonni fi ko waddi laabi internet habaruji penpene e ko nandini no wonno holle noonni ko wawta waddi fitina nder jonde himɓe gol lawol waɗini fedde sojeji leydi jippinɓe laamu ɓe burtini andinore yasin gam foɗugo hakkilloji ɓiɓɓe leydi noonni ɗoytano laabi série aji leydi Niger dow fi golleji hirñereji ɗin ɗi acce dow laabi internet noonni ndenugo himɓe mbiyen ni har ko ƴewata habaruji ɗin ni ano munnugol kulle leydi mbiyen ni no tawa nder jukkagol ko leydi Niger waɗana kenga nder andinorde fedde CDAO waɗi dow fi jippinol laamu ko sojeji ɗin gaɗi noga e jeego o lewru chiye noon ni gam fama heɓo nani ko soli Abdoulaye gonduɗo andal dow fi kawrol jawdi o hokki jadiɓe Asumana Chena
le gel des avoirs du pays
à yolugol nambi en du munnugol kulle leydi no hadan leydi endan hedde nana kulle godde jwa leydi godde kan woni joni on safareji eni na golitirde dema en kulle godde fereje godde sab leydi wala cede cede mudun de kan yola hebata yotto e majje non endan ba luumo der leydi Niger ndi hor mudun sadawan ko wadi fu dum mema himbe kay kan woni himbe kan dara ko mo nanga balimo en fawoda wana ke himbe ngartan dan futtini gite koy hanana himbe milo noy watto sabu hunde fuko wari ko heydi funa hanta e hebanama dabar keso leydi meden no wodi kangi no wodi assance no wodi iranium nane iranium mo jidon so itama ene mbay keben leydi gon na pelle godon ciede ko watto ko kunte murad leydi men jonga ko hen non fu e dum wonanni wombe do laamu hebbe endan dabar on
depend du comportement vraiment des dirigeants actuels qui sont venus au pouvoir
gaɗa kawrol ni gaɗagal noonni ko CDAO waɗi kenga dow fi leydi Niger ni hoorejo hano laamu kalifa leydi Tchad noonni général Mahatma Idrissa Déby Itte noonni kenga alal o waɗi jahagal makko nder leydi Niger ɗo nder galluñemen dow wecco habaru mo titer makko ni wi'en ni Mahatma Idrissa Déby Itte noonni o wi gidal naati hakkunde makko e ardiɓe fedde mbi'en sojeji jippinɓe laamu noonni ɗum ɗo dow ardagal général Abdourahmane Tchiani noonni e fahankasen o yiidi e Mohamed Bazoum e fahankasen ni o yiidi e hoorejo leydi kiɗɗo Issifou Mahamad noonni ɗum ɗo gam o wadda pamral hakkunde maɓɓe ɗum ɗo hanko naato hakkunde dow rafi pamral ngal ko ummi gaɗa jippinol laamu ko fedde sojeji leydi Niger waɗini ɗuuɗal cuuɗi habaruji tawaɗi nder galluñemey ni bayle keɓama nder sigilaji golle maɓɓe gam sigilaji hano golleji maɓɓe ɗi yaada e fimo himɓe tawa nder mum nani fama ka hooreɓe cuuɗi habaruji gonnoon ɓe pantini Nafisatu Adama Sirfu
au niveau de Canal 3 ni
head radio television Canal 3 mo Niger illa ko jippino lamgo wada nogay e jeegon lewru jeedu bujina didi e nogay e tati no min gadi moddintino harto sigilaaji amin don e no kure hawjinde fi hokkugal habaruji don to min gatti gollobe amin latibe sata fu no tawa e tokkitade no fi on wonno yara yaade andinoje de fedde sogeji jippindi lamudi ngatta
adapté
au niveau d'alternative
alternative wala ko min bayli radio amin ni ko ƴewa himbe leydi e burna mu en do mu sembe habaruji amin tuugi habaru lobode hebake dum ko beyde himbe leydi sa min duro yottinde dum to jamaa
on est censé diffuser
bon fere a une grande partie de son
bon fere sembe habaruji amin no tuugo do ko firta ko e himbe misali waju min podi du hakkillo yihambe tefode habaruji ben baajo tobe bendu be baajo do ko wadde deccere e ko soda en dam miden kokka du habaru do ko wadi der nyalane
de l'actualité
illani ko sogege gippini laamu laabi juddinama fadde bi enni ano fonditol wadate del leddi nonni no der laabi di ko juddinani mabbol keri nonni don waddi loreji mawdi ko joji ara nonni no dow keri nonni hakkune gayaka himala ville nonni nani fama kabubakar sambo sg non mo fedde jon en loreji mawdi nonni de gay nonni o fandini jaadi min fadel alu
wallahi ashine sande gono ashine
to wallahi wita chadale no godi na ngala gam hunde non ko wari e leji meden Niger to lami be ben dun jiwi denne illa jom en loreji fayotto e jom en gineji fu tile sayini sambari munyal ardibe house kokkata lawol dum mabbite sablawol gol mabbitanoma amma yikita mabba kadanda kano minen kai min kettinan to be darde sabu jom en loreji ben hunde non ko bowi e be ngada balde nayi jeddi do lawol fande mabbe yottade denne se iri chadale de tawama der leydi nimbe munyan ni non faato hanti wodi du fino gewo fay do anyube be sabu kam en du kepta gollude nata wala murtaki wala seniana ardibe hausu be no kokkula wolno
e bu mbono na fondono
gam wadugo joda kala ni hakkune bi en ni horebe durobe nonni ummotobe leydi mu en no jaha leydi gon nonni wadama der departement mo gaya do ardangal ni dental pelle durobe leydi Niger aren nonni modoso hautade e faawo nonni be gadi kawral eidol andal der gaya nani famaka mawde Musa ngoto der himbe aren nonni fantini jani Balkissa Sidi Mohamed
c'est pour échanger avec
gam fecci didde be juddam en tawader sigila on labi hebude habaruji do fi durumul itayke den ipecci de himbe ko watta dawrobe gatta juddam handen du dirude holla nokuje e ko tawte der majje do golle mudum min tawa den gadam min cubo ko ittitobe habaruji din enda himbe pecci de no wodi halobe nani har ko darta filla durumul no wodi ardibe communiji gan do enden gaya sigila o enden no ƴewa ardibe hawju commune gaya etanda min kaldi du ko watta sigila o enden ni joddine der fi yaha wartaji durobe egga
hodabe
fedde daranibe hakkeji himbe ni CNDH nibe gadi hawrende noga e jego lewru jiye dun do gam beydugo andal ndo ko sembintinta andar tinol hano hakkeji himbe nonni ko wada maradi hawrende deni hokkana sembe do ko modinta talki ano kaldal nonni do hakke lardube non nani famaka horejo fedden Habibu Mariama o fantini janimin Mohamed Mamman
la commission nationale elle-même
fedde leydi endan dartinani e le kero leydi fu yoltude hakkeji bibbe adama ko ta hen enda den en ande himbe laddube de konda hen feccono endan mo himbe leydi wajibi kambe du be bawata yoppirede sengo e do fi on endan den ne du kono lawol yoltugal hakkeji mabbe kanyo e fawarjo yeynude dum himbe faama dum faawo gam majjum wadi joni himbe min gansiti don hore be enda fu min gomi ndarno wat ko tawe be koja teddirka on hakkeji himbe laddube endan tawe hunde fu ko watte sigila yaadu yeso tay kambe ko nabbe ngattaama hen be joppiraaka caggal kambe koy mabbe laddube enda e ngol be dari be gada pelle de koy mabbe der mo ngal sigilaaji yaadu mabbe yeso ayo woddu ko nabbe ngal sigilaaji korto ko tabe himbe leydi kanyo gomnanti fu yeje kebe be kebe jaade himbe fu
3 sur battant
fi jeyal no kuje ni no huune ko wodi sembe der region modoso ko waddata an raffineral wakati jugon do har ko ewata han filla jeyal no kuje de nonni wawta waddi fitinaaji nonni asawe an committee hawjine an gaddol naral de tuudi habaruji nonni bi en tuudi kite de wuro dos nonni be gadi hawrinde ko yewtere pindi non der gaya dun do dun wadana kanani an hore e bangere nonni e fa han kasen jowroobe der wuro gaya nani famaka bi en ni goto der himbe natube yeso hawrinde de nonni Ould Ahmed nonni o fantini jaadi min Fadel Alou
lors des différentes discussions
wakati batu joda hale gum enden wadanu no wodi sador maji giadi de region dosu amma har ko darata departement gaya o enden kite gacce itudo yonki gadaade du fu nangude hitane du ugina didi e lasso didi warde hande odal e fu ko waddi itol yonki fodu fodu do leydi na do nawtorade durdude de enden wadi dundu sabi ko committee joddina dum hawjo fi golle tiudi kite e jeyabe e sigila o enden gi imana yewtinaade sador maaji din enden gada yilaaru firtude ko e hawtidaade ardiibe hawju département o enden laamiibe e jowroobe cakantaraare de enden ko wattani baani lural hebake caka himbe non to dum yottono himbe e ittol yonki galle
sont toujours les champêtres ou riro
yewter men pindinol ni handen haltana ando ko ƴewata jogagol ano kulle nonni de keba ka der laabi ano kan nonni no gacce mawde de lawol laamu leydi Niger hadi nonni naabi en janci fi non ko yaabe laabi seri a ngam famun hebo nani famaka Umaru bi en ni Mahamman Bilal ni ano ballo no procureur mo soudu kite de Agdes o fantini jaadi min Anice Karim
le resel ko wete resel na mandine fulfulde jogade hunde ko anduda hebiraka do lawol lobbol ar jogi dum do wana andano nadu jia hunde ar andi wallahi hebiraka do lawol lobbol sey ciodaadu e himbe ben non datol gam tati e chapande jo e nay sari leedi men Niger kan holli dum don nan en wiide ke neddo fu jogi do hunde do no andi hebiraka do gadol gacce laato wonno moobi dum non na laato hono soodu dum non na laato lawol gongol tokki no hawji torto dum ko hebiraka do gadol gacce non gacce o kawono war hore nadu ko da herniere gon woni ko wada ko dum heba
alede den crime ou dandeli
dume woni kulle komani todum
la detention en connaissance de cause
jogade hunde tawe jogido do endan no andi dum hebiraka lawo lobbol no hettindo majjum tal kur sare leydi Niger datol mudum kemtade chapande jo enengol holli laabi didi woni ko dum wodi go kayno wodi jogade hunde ko hebiraka lawol gonga on wana hono no ngaddo gacce o hore mudum tawurte do wadugol gacce gol hebi hunde no joginde kanyi e neddo o wana kam wadi gacce kano woni no andan gacce ngadaado o ko hunde nati jungo mudum dum jogi dum dum laabi didi won don noni jonnon no woddu fa hande be anda wada gaccen toño leydi no immina hakkiloji himbe no teta himbe jawle mu en de ben himbe ngadna no en surto natto jodo nadu konan surto warto no wada kawrtal jidal mu dum en to don endan datol kebdi de joy gol suudu sariya leydi ni neddo fu do no andi neddo ona himbe be gaccen tebe non ballan don enda jomude hebama fu sariya mu dum warta kena hono sariya ngaddo gacce hore mu
neddo kebado e maj dume woni ko jukkete
pour ce que du
tal kur sare leydi Niger datol mudum kemtade chapande jo enengol holli da futtawa da jogi hono are ko hebira do lawol hen yanna war hore e lay sari on endam no waawi kasse hitande yaade ko tag duubi sappo yonnede ujunaaji na yaade ujunaaji chapande nay tay ne kaydu e le datol kemdidi e jeego hollayna ni hono neddo tawaado waldi ngado gaccio endam ga heba rena mo nadu konnan balla dun e suudo sentama hono suudo sare en tokkidum fa ngadum no way jukkede lebbi jeego yaade duubi joyi kasu nadu kondam yonne ujunaaji didi yaade ujunaaji no gay nadu jukke gotel e didde en
1000 francs ou de l'une de ces deux personnes seulement
somo de la bandirabe gombe ne kettini habaruji e fulfulde do ni min dernata on habaruji men e fulfulde amma jabbito don habaruji e hausan kore ko Hawa Usman e yottinta ngada habaruji dum fu kettindo don battu joda kale mo Musa Mamman yottinta to mon non do on bawo kettini hano sigilaji de studio kalangu do tatti didi joy ko on jibata babu do bi'enni do lawol RTL kirtonto jam hirti
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on jobata feybudu sadun jaraka laabi je den jobato buudi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keridi dito odon bayi hebude dum do Play Store.